wakabali watu waramia. Alo mwendi weliria mila na muna sito kao, sitakabali watu waramia. Wesh wesh mabio baba ho, weni una mwana mwema atulia. Lenga wanyawe, hai wanyawe, lenga wanyawe. Weni dhwamu, mwenye kamali, weni apia, Muhammadi. Wawe matema, sarta wa mufiki, Hadija na Samina, Ismaili na Faizi, Aisha na Teimina, Zaituni wa Penali, Santia wa Elihaji, Fania wa Twayari, Mambo Mati na Mami, Sarumata na Mewao, Astana Hitaya, Jamila na Zanuni, Isakia na Sofi, Wawe Samala, Wamonye Franki, Weni Sawia, Wamonye Saiki, Wabandele, na Wabambao, Elze Twali, Watingoni pia, Imali Atu, Kitamia, Haiwanyawe, Haiwanyawe, Ninulenge, Haiwanyawe, Weshi Weshi. shidohe, shido mweni yedi ana shidohe, ai shido wana adam shidohe, shande mana adam shidohe, shido mana adam shidohe, shido mweni yedi ana shidohe.
Thank you.